Napenda zile vitu nanipea.
Yo, ladies.
Yele, yele pe.
Yo, welcome to the
bonus. Napenda zile vitu nanipea.
Okay, I got people on my stories who call me Joker. Na watu wa mta wanani ita soul child.
Soul generation.
Na pia kwenye muziki wanani ita mamba. Kuna fununu eti pia mina itwa sniper. Okay, uliza manzi yako, we keep it on the low. Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama, but you're ready, no. Baby, keep it on the low. Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama, but you're ready, no. Majina yako mengi na si eti na force, hey. The name's Okello Max, but you can call me boss, hey. Iluangani, Iluangani boss. Sema Iluangani, Iluangani boss, hey. Iluangani, Iluangani boss. Sema Iluangani, Iluangani boss, yeah. No. Mashore wote hapa najua wamenikufa. Nashindwa kuchagua juu wote ni wa super. And all my guys are full as the man as you utesa. We live life so easy, see ya tuna pressure. Oh, so we keep it on the low. Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama, but you already know. Baby, keep it on the low. Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama, but you already know. Majina yako mengi na si eti na force, eh. The name's Okello Max, but you can call me boss, eh. Iluangani, Iluangani boss, sema Iluangani, Iluangani boss, Iluangani, Iluangani boss, sema Iluangani, Iluangani boss. Wanani itarasta juvile nimewalok. Napikangaza kwaya iwe reggae ama rock. Mangoma nyingi nimejaza kwenye stock. Live wire mean the electric shock, ay. Traffic lights haziwezi kuni stop. Hata mapolisi wanna try to kukob. No. Hata mapolisi wanna try to kukob. So we keep it on the low. Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama, but you already know. Baby, keep it on the low. Are you ready to go? Nimekuwa nikikutazama, but you already know. Na majina yako mengi na si eti na force, ay. The name's Okello Max, but you can call me boss, ay. Iluangani, Iluangani boss, sema Iluangani, Iluangani boss, eh. Iluangani, Iluangani boss, sema Iluangani, Iluangani boss, yeah.
Napenda zile vitu nanipea. Oh, Iluangani, napenda zile vitu nanipea. Yele, yele, napenda zile vitu nanipea. Yele, yele, napenda zile vitu nanipea.